kukolisi demhlabele singasobe sayishintshe noma sithanda singathandi ziyohlala zishalo nje kukolisi demhlabele singasobe sayishintshe noma sithanda singathandi ziyohlala zishalo nje
Yo feliz a ti
Ewe Hlukanisi